sondongo moya wa Tanzania. The best event from East Africa.
Sango wanisikitisha, wa mambo wanayonitendea, uniepuka na kunitenga, kama si ndugu yao tena. Sango wanisikitisha, wa mambo wanayonitendea, uniepuka na kunitenga, kama si ndugu yao tena.
Ndugu lazima tupendane, wiki kimoja shirikiane Yeah.